sababu juu ya penzi lako. Can't you see I look confused? Ndiyo wewe anipa wazo. You're the only one, girl, I wanna be by your side. I'll do anything just to make you satisfied. Jakalambe nawe, kubo mkwano kweni na murundi my darling. Ebirundi nja kuwa nkusaba, don't you worry. Mikwano jigambe, I love you baby. Jakalambe nawe, kubo mkwano kweni na murundi my darling. Ebirundi nja kuwa nkusaba, don't you worry. Mikwano jigambe, I love you baby. Galambane. Baby, I want to me and you, the two of us, to make it true. When the sky is blue, turning red, I'll be with you. I want to me and you, the two of us, to make it true. When the sky is blue, turning red, I'll be with you. Sing ayo sikwe wana. One and only man. Eya sukuru makuru kalu Afrika. Abada kwe fasa mugambe. Uchori no munto murembe. Eya kuwanye gechiae. Abanyumye mboze zita zimba. Fuko moyoni. Kila siku nataka tupike jokoni. Ni kumiza siwezi. Ukiwa na mia utaona machozi. Kwa moyoni, kila siku nataka tupike jokoni. Ni kumiza siwezi. Ukiwa nami utaona machozi. Machozi.